Elikuwa tariki moja mwezi ya ine mpentin 18 wali shababu wakataki ifobu Brumarele risati lime wanza wadui wakasonga mbele wakumana yetu wakatoa muri Linga, piga, linga, piga Eke zimeria, pike zimeria, telovu zimeria, lapige zimeria, mota zimeria Zimeria, maipi moja mbele, luka songa mbele
Wali shabab,
wakakufa, maiki zawa, wakaziwacha Sira zawa, wakaziwacha, bendela yawa, wakajiwacha Komanda yawa, akakufa, siri 7 woye, siri 9 woye BG23 woye, mupoleni kazi, kweli mupoleni kazi Uliza, kintu gani mbele huko Uganda yetu nzuri
Uganda yetu nzuri
Jesi yetu nzuri
Jesi yetu nzuri
Kazi yetu nzuri
Kazi yetu nzuri
Can you PDF services
Can you PDF services
For a better Uganda okay.
For a better Uganda
Iye naenda kwa Jesi ya B23 flow Msomali ya mupoleni kazi mlalo wapi Mlalo wapi Kuna kitu gani mbele huko
Apande kuna moto sisi tutajipiga
Tujimarizie Kuna nini mbele huko
Apande kuna moto sisi tutajipiga
Tujimarizie Kuna kitu gani mbele huko
Apande kuna moto sisi tutajipiga
Tujimarizie Kuna nini mbele huko
Apande kuna moto sisi tutajipiga
Tujimarizie Rest in peace all of all any comrades Walikuwa wapiga na gede idadi for a matter They will always be in our memories Lakini musitu na skruari yoku Yenda apande mkota komanda Sawa tunamusulu kwa kaza liyo fanyia Inji yetu apande mlamba mwarimu Sawa tunamusulu kwa kaza liyo fanyia Inji yetu apande lumuri ya gentomeni Sawa tunamusulu kwa kaza liyo fanyia Inji yetu komonedi pia mleba aliyo fariki Sawa tunamusulu kwa kaza liyo fanyia Inji yetu komonedi mtegeki kweli Sawa tunamusulu kwa kaza liyo fanyia Inji yetu Komledi jakola mungu kwa nini Sawa tunamusulu kwa kaza liyo fanyia Inji yetu Walifari kitu ya inji yetu Sawa mungu wabariki familie zawa Kuna kitu gani mbele huko
Apande kuna moto sisi tutajipiga
Tujimarizie Kuna nini mbele huko
Apande kuna moto sisi tutajipiga
Tujimarizie Kuna kitu gani mbele huko
Apande kuna moto sisi tutajipiga
Tujimarizie Kuna nini mbele huko
As many people say, we don't go to Somalia because of money, but we go because of our love for Africa, to help our brothers and sisters get peace and freedom. We are all born free and equal. If we were going for money, how much is life that we give in our lives and at times our families are not compensated? We have one love for Uganda. One love for Africa. If we leave Al-Shabaab to dominate, they can attack harm and kill innocent Ugandans in particular, and Africans at large. Remember the 2010 incident at Lugogo. It's my work, your work, our work, to keep, support, promote security, peace, and freedom in our nation, in our continent, in the whole world. As it stated in Eagles Somalia, all African countries will continue sacrificing till Somalia gets to peace. Rest in peace, all foreign comrades, for God and my country.